donde voy con mi number one. Parece.
A la
Kwanza nimekuwa, nimemachua, mapenzi na yajua, nje ndani ya walimwengu si unayajua. Basi tuombe dua, ona litakuwa pangalo manani. Man, I just wanna make you my baby, and I'm out of you today. Cause I love you every day, forever. Nishapenda, eti mimi huyu huyu wakupenda tena. Nishapenda, I'm in love. Nimependa tena, nishapenda. Divine. Yeah, in a life kuna kupanda na kushuka, na kuteleza siku anguka. Ma ex mtabaki kunikumbuka, mana round hii sija kurupuka. Nina uhakika piri kwake nimefika, tatu yendo anepika bila pakua. Yeah, wapo wanodhani umeniroga, ukinipa chakula na nipa na mboga. Mahaba yana mimi nikatunaoga, my baby. And I just wanna make you my baby, and I'm out of you today. Cause I love you every day, forever and ever. Ndugu jamaa na marafiki wapo, and I'm ready kula kiapo. Siwezi tabasamu usipo nilipo, my boo. Tena nishapenda, I'm in love. Nimependa tena, now nishapenda. Eti mimi huyu huyu wakupenda tena. Nishapenda, I'm in love. Nimependa tena, but nishapenda. Divine. Tena, nishapenda, I'm in love. Nimependa tena, but nishapenda. Eti mimi huyu huyu wakupenda.